sijota mani
ko yata himbe chapan en jagom e coronavirus woni e mubben wonbe doktor en gondi sawrude suudu mubben yottaade sappo e jeddi lewru utte hitande 2021 be nyob an kan keddal juudi mubben patinda ba himbe wobbe e be chawre medicin be anandara be honno tewtira wiyede be chawrede ka fu e tawede doktor en be collectivite jogabe mabbe teddinata tabereji biyaade be keddo juudi pati be jafe nokku professeur dawda kasum menta andi do kabaru nyaw covid-19 le hopital mali note kelande aissata jara kedde ko wi
dans les leçons apprises
ko nyaw o fuddi warde hande ko min kajjili neddo fu nyawdo so tebe nyawmu o wana ko naawi sanne sanne ben don wondude e mudun su dogotoroto ana naawi sanne hewbe mabbe fu cialto yogabe mabbe jaati ana doga bit de woni ko min miili hono fu min gatta so min bayilte hono yimbe kaani sawrirade minen dogotoro en e minen yimbe gollobe hunde fu ko humani covid o min bi joni min gadanno homo fu sawrireto wonto safare covid o hokkititte CCRF ngaji di e direction region ngaji di kumani di cellal bibbe adama momi ji nyaw o ala hali ani mudum fu to mabbe to chawrato dum ana hada yimbe be dugude ana hada dum yidde hotude du no le region ngaji di jati doctorin en region be direction ngaji ngudi le region ngaji di kany e CCRF ngaji di kany en kumani yimbe nyawbe covid o ko buri hewde fu so wana neddo momi andana nyaw mu o na dum neddo chalido yaade suudu doctor tawede fu neddo fu tawado nyaw o ani mudum nyaw o nawdo du o kay latantu dum wajibi waran suudu doctor to haybe dum ana wada sababu sumi andi hudum joomu yidi hudum joomu handi hon joomu jogorté e lay ñew mu
do ko vous êtes dans une situation de détresse
tama odo andani dun
santanaabe nyaw coronavirus o de watere tan kaani pesede di halaji ananane do bembe ande de ka doktoro en jeddi di halaji wala fu do di pawi do kabaru ande kesede e wi mabbe doktoro be darti be himbe santanaabe jappi ko kasen safare nyaw covid-19 o ka fu etawede doktoro be anandarte mabbe be joppa lewru wotru hakkunde santingol mabbe e pikugol mabbe to kadune e kabaru ji pawi do acti covid aljumaare handen lamdo holle en yontere warore fangaten e kabaru ji goddi
Sijo tamani.